nauma kwa sana, nauma kwa sana neno etevyo, nauma kwa sana, nauma kwa sana neno etevyo. My dear ni Winston Nungwendete,
ukama tuko maneo nungusiewe,
nikilia ndi tukuma ukethi ya nuengwisilia, onakuya ni kwema nundu nuengwisilia, mtuluenye niendete nundu nuengwisilia, matukuna na maithi kavola, hindi yuni noka uka matuko mane, uka matuko mane. My dear ni wisi undungu endete,
ukama tuko maneo ndungu siewe.
My dear ni wisi undungu endete,
ukama tuko maneo ndungu siewe.
Again to the sky, your inner self reflects of the love in your heart. Beautiful as butterflies flying, rising again to the sky, your inner self reflects of the love in your soul. Beautiful as butterflies flying, rising again to the sky, your inner self reflects of the passion in your eyes. Nauma kwa sana neno etevyo, my dear ni Winston Nungwendete,
ukama tuko maneo ndungu siewe.
My dear ni Winston Nungwendete,
ukama tuko maneo ndungu siewe,
ukama tuko maneo ndungu siewe, ukama tuko maneo ndungu siewe, ukama tuko maneo ndungu sie baby. Ukama tuko mane undu musia sweetie, ukama tuko mane undu musia my dear, ukama tuko mane undu musia we, my dear ni wisun.